Yeah, where when I'm in a la? Long day, the low, you sang them gone, me nada. Mina, who moves on your warm? For no, what's it? Bazzi, come on, can I find another? Where for now? How's it? How's it happen for now? For no,
Lizzy, Saga said, Son of Sun, Lutalani, Amasani, we intend to touch the beef and play for citizens. Saga said, Son of Sun, Lutalani, Amasani, I can sit in the window, shy spokes, bigger than the spoon. Saga said, Son of Sun, Lutalani, Amasani, we intend to touch the beef and play for citizens. Saga said, Son of Sun, Lutalani, Amasani, I can sit in the window, shy spokes, bigger than the spoon. Saga said, Son of Sun, it's not the sun, don't hang a ball. Some is got to limb a ball, it's none of us can go to the ngayomuntu ayichazeka kwaphuzu soke kusulule ngakushaka ipa amazinyo uma ungamtshela ukuthi imubi lohlala nenyamazane unenkani yeselesele mebona isichaza kabuzu ushona khona afika sele namandla okubhanqa nodongo umausukhuluma ukweyisi le genge ingalamuleki muhluza kwazana ikezi shanga amancebo 6 omese babesho kwitadi banjosengulube yamakelwane ibheke nobuzu dihad into engekwithi into ayigula kulo umqemane into ehleziyifica emcimbini ibhasele umlenze wenkomo injani nejubane kuphi inyamazane ibambe yafocoka isiphonge zama unogwaja wayiphosetsheni mayikhuluma kusulwa du wayivuna umuntu ozoyibhikisa yasanda nokuqoba inyama nalezibe igcwele ubulongo sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane uyinhlenhlakasi ibhifu memcika iphosele izintsha sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane akasitende ukwini ushaya isiphongo sibhekelene sibundu sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane uyinhlenhlakasi ibhifu memcika iphosele izintsha sakazelo sonomzane lohlalane ngiyamasana akasitho endukwini ushaya isibongo sibhekelene spoon endukwini uchasana 5 kuyaphezulu siphila nqoba buya ngenamyoco isagila sakhe sisigcwele igaza buze khona olandelayo wonke amadoda ahlehlela aceda sihlale phansi ayibuzele imbamba yehlisa utshisa wazama ukumzuma wayesoleza ehlafuna umhlabazi ngendlela engayiqonda ikhanda labona selivuza igazi ngoze ushaya ngesomnxela ngekho odlalelanga kuyena melambile ungasondeli koze ningakudlala ekuqede umbona ngokuxebezela ebusweni kusudini uyafa wagingilore agcwala ubhiya yesuome kabi ukhanda limtshelo kwakhe udla namakhekhe ayikambi shiya amahla angasile mesezihlika ngenkani akasafuna endaweni bonke basabuka umtshela wacudisa ikati emncindweni kwamagoba kwalilo kusenje kusagade lokho wabeqonda ngco yeziko wachamela umlele wasivumani ngesicisha mlilo sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane uyinhlenhlakasi ibhifu memcika iphosela izintshe sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane akasitende ukwini ushaya isibongo sibhekelene sibundu sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane uyinhlenhlakasi ibhifu memcika iphosela izintshe sakazelo sonomzane lohlala nenyamazane akasitende ukwini ushaya isibongo sibhekelene sibundu.